Leli kama ha.
Leli kama
ha. Ameliti Jesu.
Ameliti Jesu.
Kona manya maka, leli kameliti Jesu,
leliti Jesu, Jesu,
leliti Jesu.
Jesus.